body so cold, call me the healer. Tell me how you feeling, tell me when we go down. Te amo, call me when you're horny till the morning.
Una bola ushindi, kile tukicheza mechi unamaliza. Una poliza filimbi, unanitoa kwenye stressi, unanivuruga.
So walete waeleze ulichosema kwamba unaweza vingi na vyote nilivyotenda. Nielewe mimi acha kuelewa vingi penda kwenda juu ila mama utambue msingi. Yeah, na usipotee njia kishikopa na kushauri usingoje njia vibopa. Vyote vyawezekana pale Mumba akiamua. Ile vyote vitafanyika ukiamua. Sema wewe.